Uptown Beats Official.
Adadi, yeah, 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 yeah.
ZLatestMusic.com.
Sini have a question for you.
Zifuse ni bandani banzako yue. Niwangati bankala kovintu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Ni mafupa tule telefoni yo siwa kukonda kumbuka mano ni mafupa tule telefoni ni bangati banza tu pangati tandize chenwindi ni yangati manamba yanga yankitwe kusalila kabili. Niwanga kutandize kosa peleka pa social media. Most of our friends ni ma cloud chasers. Oh yeah. Wauza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba pariweo. Langa ni sisa seko yako. Paka panga miti ni wakamba pariwe. Sikuza niwanda niwanzako yue. Niwanga tibanga lako vitu vika kufuta yue. Siwa kukonda iwe oh, oh. Kumbuka mano ni mafupa tule kufu. Siwa kukonda, siwa kukonda. Kumbuka mano ni mafupa tule kufu. Watch out them clap for you when you get a little success. Them put up a show and say them happy for you. Deep down the place akakuna na chintu chapwino paka chabechinkale chak. Nikaso mwanji yako na tupiri ya kwa wishing asembe yenze yake. Wauza mzako problem yako. Mazo chipanda chonse chikamba paliweo. Langa ni sisa seko yako. Paka panga miti ni wakamba paliwe. Sikuse ni bandani wanzako yue. Niwangati banga lako vintu vika kufuta yue. Oh, yu siwa kukonda. Siwa kukonda, kumbuka mano ni mafupa.